Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Nous vous direz tout pour que vous ayez fait Mamadou Samasegou Djamnyali Sakabe Kedive. Caggal ko buri lebbi di mbiyan uddugol école sabi code covid-19 sukabe lokube buri di jande talatare hande idi lewru juin yo caggal la jangnobe 15 octobre jon en na baruji e ko nande mun en na heppani uditi gollo nokkuji mabbe so won domibe yamirode lamu kobe be wobbe kay puditi golle mabbe majere fawde e lamu ibrahim bokar keita nyande mbiyan joy lewru juin hitande 2020 bangal mbiyan majere fawde e lamu ibrahim bokar keita mbiyan nyande joy lewru juin hitande 2020 cour constitutionnel wonda ka e mbiyanna ndedo majere gollirande daliki durno bangal kala yeddugol sariya di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide 30 didi lewru juin hitande 2020 bismillah sakirabe sukabe lekkoy classe uji examen puditi jande hande caggal ko buri lebbi didi darnugol jandeji batte nyaw coronavirus ka nonna der janginobe ben janginirde golnobe ko mun en janginobe be jabali gollude kedonna ko hebani en maliki jallo e do fati tan ko amnata jall
wakati jetti yande wodi do groupe scolaire 2 sogoni ko commune 6 e district bamako ka ki fe gunde dotir juudi wala don directeur de seconde 4 yilti e classe ngaji jeegon tondi sukabe jangobe noga goho ngodi hokkitirde masque ngaji mahamoud adama mayga a wondi e dalude sukabe kedo demmo a part su bete hande ubi hen suka jango fu gardum wala masque momi ndokki dum o natata e classe ngaji di masque o ana rena kan ana rena joomu nyagodudo ana wodi e warude kujinaaji yimbe do janginobe sedan tan ngari ka fe goto natal e classe ngaji di saka pudde jande e begitti alakaaki non hollitiri directeur suudi janginirde ndu fa han kedoden mamoud adama mayga kanyen hebali table amen gollirto sabi table ana hani feccede hakkunde janginobe janginobe classe jeddobe ana kanyi janginde classe ngaji gadu examen idu bakatuji dibe ndokete dibe gollira ko wete emploi du temps mo inaka ko second cycle groupe scolaire de second court dum won ko walda e lycée ibrahim li janginobe classe ngaji capantati e jeegon gadoji bac ka jahali e bantugol ciudi école di ibrahima diallo kanko mo proviseur lycée ibrahim li kedo demmo janginobe ana gontuno e kawrital do sabe dun wadi jande wadaji wakati joni o kam mo inali to ngode murtere tagandal kawrtan wala ko wawi hadude be yade janginoyde sukabe sukabe kan jalti fa heewi golleji janginobe hawnike be yogabe ka itti en hakkilaji mudum en so ni min gadi hitane mere won ane blanche dum nafatan wala fuko min gadi illa sappo gohobal so ko gonga ko jikke amen wala hen dum etawede jandiji di kan gondi wadude no haniri to ciudi ekol golloji ko he mudum en dimi ewi lawi dento dokkade nyaw odum ana taba
dental syndicat jangnobe 15 octobre 2016 salike gollude be do men godbe e mutre golle gila fadde kabaru nyaw o sinis wana tobe tapantati e jonoberde do jogola golle mabbe huncina hore den joda halaji yontere jabbiande hebali lawul to santun jandeji di puddali le cercle of fuf e wi ardibe kabaru jande yo batte tade fi le wadugol kaaki kisal nyaw covid-19 di ka non mbien le jangnobe mbien jangnirde chrétien be kay jandeji di fuditi no haniri fa hande bangal kabaruji di gidali do jandeji hikadi e tawede fuf mbien ardibe kabaru jande de e nagikani yargol yeso de do jande e wi hore jogulirde leedi ndi humanide mbien jande hitande 2019-2020 yutinte no haniri goto e horebe ministere holiti wide won mbien won ko mbien holti wide le mbien e dos jotamani le mbien imadraji fuditi gol hejo l'école le radio wide mbien hejoji di golleji di jukitite no haniri kedan ko Mahamad Keita waraje gollira leedi ndi humani nda jande halli e mbiyen do fotitango amnata jalo
nous sommes dans un processus
dum gondi laawi jokkoji e janginde sukabe min e radio ngaji kany e tidi ngaji ko beede dum min bami laawi goddi sukabe jangobe be ngale examen ngaji di keba deeji leson ngaji di ngoni njanga fade mun en fuditinde min kawrintinan leson ngaji tugi di nafa bawdi beedude andan mabbe caggan dum min jeewan yalla e pami e dow majjun hono misal sa bami leson ko wete science naturel ko won nokkuje yogaji an hen jogi e nafa sannen e sukabe kani famminede min bama o nokku min gada leson ko watete hen go fa wada dum lanana sikkor fu mi tan hen midon baltin hakkilaji yimbe hitani hikkande latta ko mere woni ani blanche wakati waran do class ngay goddi ɗum huɗe titta gouvernement o non hollitiri ana sendi e muɗum ambulance waɗata so ñaw o fuɗɗi ɓuytade miɗen teeri classe ŋaji ɗi fo udditan
kala jiɓɓe ɓeydorade fam ɗo heejoji so tamani na mbawi natorade bembal whatsapp numéro woni 76 62 88 50 via mum mboɗu yewatake muɗu yo 37 321 dental pelle semence ɗum woni fedde yimɓe mbiyen yiɓɓe almami Mamoudou Dikko e kañe FSD nde mbiyen haygoɓe kabaru démocratie e kañe EMK mbiyen espoir Malikoura dardi kananke leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita yo yoppa golle dental ngal noddi majjere ñande aljumare joyi e lewru juin e on wattu goto o mbiyen cour constitutionnel holliti wonda café mbiyen e ka ndeɗo majjere ndenno gollirde nde dalike dunno bangal kala yeddugol saria keɗɗanna ko heɓani en avocat ak Mohamed Dine e dofay sango Amnata Dial
aljumare joyi lewru juin 2020 o ñalawma woni mo Mamoudou Dikko kañi e guɓal biyeteengal plateforme cinéaste resek Oumar Cissokho kañi e FSD coggol ko kala mayga ɓami fa ngaɗa maajogol mangol e ley bamako ɗo faada muɗum ɗum woni hollude mettimoɓe joggi faade laamukoɓe leydi ndi ɓe guɓe kawrtinɓe fa maajo ko ndaarata ɗum woni président leydi ndi yoppa laamu kañi e gouvernement muɗum e ley wattu muɗum o cour constitutionnel waɗi communiqué kollitowo ɗi golleji gaɗirarno dartude e lewi makko ɗi golleji ana wawi latade bonnude jang e deƴƴere fa yaade bonnude ɓinngu leydi yanta ko kañi e nangodirgol godugol nde leydi ndingol e ley majjin ɓeɓe darde gouvernement o ɓama toɓɓe sariyaji e ley sariyaji parti politique ŋaji ɗi kañi e toɓɓe sariyaji hono toɓɓere sariyawol nayoɓol debe e joyoɓol kañi e debe e jeegoɓol kollitowol parti politique ŋaji anda ɗi bawɗi wadde ɗi golleji ana mbawi jukkede e majjum ley majjum lewi yimɓe hewɓe Ibrahim Boubacar Keita dawɗo wala e leydi ndi
bangal baruji uddadi batte ñaw covid-19 ɗi mbiyen joon en ɗiɗo nokkuji ɗi na heppi ɗi udditaka yamirore laamukoɓeɓe ɓe domi caggal ko couvre feu o immina mbiyen ka noon ana woodi e mabɓe puɗɗuɓe golle kay tawane keƴaɓe lamɓe holliti wiide mbiyen saria ka na jukki mbiyen fa hande nde imminaka ndenno kala yeddude nde jukkete keɗɗanna ko heɓani en Mouhamadou Baba Kounta e dow fasitango min e Aminata Dial
e lewi directeur général de la police nationale restaurant ŋaji ɗi tan mbawi heɓude yimɓe ɗum ɗum yimɓe hakkiñiɓe ɗum hakke yimɓe deɓe sappo inspecteur général Moussa Boubacar Mariko kanko o directeur général adjoint de la police nationale keɗo ɗen mo
ɗiɗo dabareji ɗi na keddi fa hande fahunde jillodiraɗi e kabaru couvre feu yimɓe ele natuɓe juuɗe saria ndenno ana hani ɓe jooɓa contravention soni ɓe golli hono muɗum kasen ele yeddugol saria ɓe jukkete no haniri
ɗum e tawede laamukoɓe leydi ndi dokki laawi dentorɗi e ley nokkuji yogaji jewtirɗe hono botte de nuit en udditi ilandi couvre feu o ittanode hono on nokku jewtirɗo gonɗo commune 5 e district Bamako o e lewi jeeɗo nokku o ɓe gaɗi lebbi ɗiɗi ɓe gollata ɓe keɓali ballal ɓe jettiraka ɓe puɗɗi tan golleji maɓɓe ɗi kaɗoɗen mo
minen uddi cakke lebbi ɗiɗi ko fawi tawe fay muɗumin ngala ndenno yewti nokku min jettiraka noon feewi yaltude sowona ɗum yolbere laatoto noon sato amen hewti leydi ndi rew leydi saria noon ko hani golleɗe gollete tiɗala foof wala hakkunde amen e laamukoɓe ka noon ana e golleji ɗi hani golleɗe e wattu muɗum
e ley nokkuji yogaɗe yimɓe kawrtita hono bottede nuit en laawi yogaji ɓamamma fa laawi dentoɗi ɗi taɓe ɗum hono lotugol juuɗe muɗum jiyan e sabunde ka laawi dentoɗi keddiɗi ɗi tabaka e lewi o neɗɗo garɗo ɗon holliti wiide garowo so yara boisson tabo ɗi laawi dentoɗi e nokkuɗe yimɓe kawrita nanngali hakkille mo keɗoɗen mo
ele nokku yewtere taɓade sariyaji hultaɗi ɗi nattiɗi sanne saabi nokku gaati gajati kuyam tanno
wettade ñalawma hannde o mali ƴaɓɓike ko fotta ujunere neɗɗo nanngaɗo e ñaw coronavirus lewi yogaɓe laawi dentoɗe dokkaɗi ɗi ana hani wajjinbinede fa fanɗina sakagol ngeeƴu ñaw o
bangal ñaw coronavirus le leydi mali hannde ɗiɗi lewru juin ñawɓe heyɓe mbiyen 33 e jagomo ɓeydiki hen nogoy e joyom samtanama mbiyen fay goto heddaki hen joni yo nokku yo kabaruji ɓurɗi kay kulikuru tumbutu e ngallure bamako nde mbiyen ndenno adaddu o yo ujunero temeɗe tato e capanɗe joyon e go on ñawɓe ana e maɓɓe temeɗe jeɗɗo e capanɗe jagomo e jeenayo e selluɓe e kañe capanɗe jeɗɗo e jetton iwɓe fa hannde bangal oɗo ñaw covid-19 o keɗɗanna bataki sijo tamani
Dow taguji yimbe mali hewbe hande an holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji denturde e nyaw o kede gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communisis noddi kam o wi gorko mawdo gindo jeewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no ngatten min nela mobile dogotoro mfa nabe hopital di mali
gollirde sariyaaji dentorde di yo fa rento reena suudu mudum fa wasa sulninde taaka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o laati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangem be pabo dembe njogor dembe needi e teddengal
bisimilay mo e yewtere men acti covid jangal region kulikoro mi ngaran yaade hande segu le region to holitama wiide do gonden joni nyaw coronavirus ana e yimbe sappo jeegoyo joyo samtanama nayo mai kambarmun be koliti wiide dun yimbele baddi be nyawbe coronavirus ko yata e yimbe chapande jetton dokotorobe an kaybabe ka fa hande le gallure segu yimbele hewbe ko la wiide nyaw o an le leedindi idun sullani keyabe chenan le nokko o yudun golidin do men Mohamed Cissé Martani min kabaru.
Uri nyandi noga inay lewru avri jabidu ndu warde hande. Imbele sapu itaton goni be tawra nyaw coronavirus ili region segu. Tawene oro adadu famdudo o bangal rezon ajike dididi wanafe hunde haunide. Katana Isa Ben Zakur, medicine chef sesref segu.
Nung anahuli getan, wol lawi di segu pami di rezon ajike dididi pamadi. Anawawi lata di lawi dintu di doka dididi na akupe ide maju.
Sugula kanko horajo sesref segu o yu brufuf adadu kewdo yimbele be jabanadi fi nyaw coronavirus o sabi hono be do yimbele be nakewi sanne e le ngaldu resigu
franchement jabali nyaw o ana wodi wala neddo mo jimi joggi do coronavirus do mallo ana wawi latade leede tuba kube to wakati fu hala coronavirus halte ka fe goto wala mo jimi kebudo o nyaw keddido hen sabi dum wad sum jabal o nyaw
la ko mane kumne
e wi kanko horejo sisref sigu tidala goddo e le habo nyaw covid 19 o yo wayde nokudo jijam yawata le region o Isa Ben Zakour medecin chef sesref segu
les services
docteurs be darani be challal e le region segu o ngala test ngaji laboratoire mo be joggi o wawa jewdi e dey IAN do yalla nyaw o ana hen milen joggi docteur en yilotobe bamobe IAN ngaji wakati fusaka halama wakati joni do saka gol o nyaw ana wuldi
kambar fuditingo la jande hande janginirde leedi mali kewdi kebi maskngaaji lotetedi fanda mon yo tabugol dabareji denagu covid 19 le cuudi janginirde keden joni lamdi men hande yo professeur dauda kasum menta jaboto dun
Jawali dogotor yalla neddo jogido coronavirus ana wawi hebede tawe toddo kolloje nyaw o de wala e mumdi
ana wudi yimbe leso ngari ga en e wattu mu jijam mabbe yewtete na jogi non tagmo saaji yogaaji ka so be ngari ga to be galda e tagmo safa goto sato e be lando ko mabbe ko dum sabe e be ga en robbe do yimbe lebe na kewi sanne yo alhaali chapon e jetti li temdere
do timata acti covid handen tiabmo e heeda den dun yo en ji jango andon wiide so odon ilana son odo ja patinga don duna le juude mon
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sen gare le kabaruji amen dar region ngay dem bantu an songu ton holtama wiide jon en kabordebe andita kam ben baddi be mutoji hippoke do kantim makko ni ben wuro ngudiro an songu hakke kiloji chapande joy le region gawo jom ben jamma talatere de ben wattu 21h ben guldo hippol wada bandiji bi njadi e bad e dabaji kewdi be njadi dun e subamu dubi sappo jiddi holtama wiide lamko be ben humpitama kanon dabere fu fiaka do direton golleji sakade be bonondaji e wolle puddi yontere jabbide den ben der mahugol bangal mudum maw cuudi fahi mahama ben yimbe el hewdun gari hawrude e golleji di andon rawanen mjon e wolle wono bonondaji kewdi e nokko to kati ton men federobe sollasi en mayrobe worbe mun en kebi faaba mbien ngure le chakite yonterde gal do dokkal fedde debbu pour le mali dpm yo kartongaji sabun le mbien bidongaji nebam chakuji maro e kanye mbien kabbe maskuji feden mbien feden de faanda mudum woni faaba de mbien de der do fedde robe mayrobe worbe mun yo mbien dental galleji temere jagom e sappo e jano non kasantini be hon dido mballaji en timnal na kabaruji de mbien machintino wottande hakkilo tanda kilo kala woni ki sallam bian nyaw coronavirus